never.
Wewe
tunawapachika dozi.
Yeah, yeah, yeah.
Tunawapachika dozi. Yeah, 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 yeah. Tunawapachika dozi.
Tunawapa, tunawapa dozi.
Tunawapachika dozi.
Tunawapa, tunawapa dozi.
Tunawapachika dozi.
Katoa chumba kaoa amo, machawa kangoa taki kuboa amo, kipinde na lia wengu alimbeza, kilicho tokea kina uomiza. Wanaona haya mefanya vibaya, wametamba tamba mekanyaga miwaya, bichupi mikubwa inawapaya pwaya, pusha lete munde nitembeze
saya. Tunawapachika dozi. Yeah. Tunawapachika dozi.
Kajala, na miya morapa ntatulia kwa Paula. Oya wauni, Paula natunza mimi. Amo katoa renji minatoa rambokini. Konde tembeza dozi, mixa na makonzi. Wanachonga sana lakini awa kuwezi.
Tunawapachika dozi, 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 yeah, yeah. Tunawapachika dozi, 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 yeah, yeah.
Tunawapachika dozi, dozi, yeah. Tunawapachika dozi.
I'm handsome boy in this world. Shombe shombe sura ya mama. Mnyamwezi chotjala albino afrikasti. Oh yeah, nyani.
Never.
Wait, wait. This is hip hop. My mom, see, it's coming up. Music detects.